washa satane bangibiza ngale ngaphesheya thiwa kuno satane kule ndawo ngibiza nina kabathandi bamapiano ke msizeni yophuma usathane ho noma ngabe thiwa ushembe noma ngabe thiwa lihanyane noma ngabe thiwa umsayoni noma ngabe thiwa umweseli ngisizeni ho phuma sathane ho
I know you. Seen. And I bet that I can make you believe in love and sex and magic. Oh. Biegeleni bo, biegeleni, biegeleni bo. Ashayi namba, ashayi namba. Biegeleni, biegeleni bo, biegeleni, biegeleni bo, biegeleni, biegeleni bo. Ashayi namba, ashayi namba.
From Soweto to Soshanguve, Emtanzani to Taba, David on to Mafike, Wamashu to Johannesburg, Bishoson is Dimela Samapia.
Ayu Sadela. Ayu Ladela.
Akohlise, ayinkohlakala, ho!